ke 001 ke Solonkosi ke metla shapulata. Pilong, never underestimate motho emwe, never underestimate ana wa mosadi emwe, a gore manyeloi they are so powerful jalo kana
hala kana
jalo kana manyeloi ayana.
I'm ba re shuba ntshile botle
ana
ele ka hare ga se thaka thaka mangelo ya ka ke ba le wena
ka nna
ke bolela ka mangelo
ya ba yo ya